Shambiki, Mr. Zungio, Mr. Anisa, Iko Makato, Yumba, Satukai, Kuamba Kageriani. Wacho Chalo musiliwe Mkanga atari Kalikosia kumakuya witaka mule Eva angalikosia kawangware Wape matembe kabisa Wape gule mumo Kaputa mwambaye Wape kabisa Wape kabisa Samika se Weka uzito Weka uzito Wapi kule machinery? Shikilia. Jambo.